kunywa sana, muda mwingi nikapoteza. Nifungua macho, sikuona mbele tena. Ilikuwa saa sita, ilikuwa nimetulia, nikiwaza kwa kina. Ibilisi amenichanganya. Yesu kanita, kanambia mwanangu njoo, kanisafisha kwa damu ya mwana kondoo. Nisaidie, nisaidie, nisirejele dhambi tena. Na singara nilikuwa namba moja, viti na chuki nikawa namba moja. Naomba Yesu nisaidie, kwa upendo niwe namba moja. Naomba Yesu nisaidie, kwa amani niwe namba moja. Naomba Yesu nisaidie, kwa maombi niwe namba moja. Naomba Yesu nisaidie, kuhubiri Injili niwe namba moja. Namba moja nipate kibali mbele zako, namba moja.
Nimepotea, sasa nimerejea. Nilikuwa nimepotezwa, kumezwa na dunia. Nisaidie Baba nisipote, nisaidie Baba nisiangamie.
Tulia usilie, everything is possible with Jesus. Aliye na mwana hakosi ushuda. Jesus is the reason in every season for us. Fill it up and let it overflow on the floor for Jesus. Aha. Can everybody say amen for Jesus?
Sasa nimerejea,
nataka Bwana unitumie Baba, nihubiri neno lako Baba, mimi nisitake nipotee, nisiangamie. Ilikuwa sasa nimerejea, nilikuwa nimemezwa na dunia. Jesus welcome,
amen.
Jesus welcome,
amen.
Oh Satan bye bye,
sisi tunasonga mbele.
Satan bye bye,
sisi tunasonga mbele.
Tunasonga mbele, tunasonga mbele, sisi.